Omulwadde bwakeera biranga kokusinda nange bwenyolweka nga sikutte gita buli omu alina kyasobola obwentonda anyiga awakanya n'ebituufu by'ayita ebifu agonjokera ekigo musimbo tatamidde talyerabira lungereza lubeera olufu ow'olugezigezi eyo yalema okubyawula omusanga yeeyita omugezi n'omusasira kweraliikirira kwakati kubuza emirembe gyo semitawaana gy'enkyera tekugisengula gibeera lumbe musolo we gukusangira woserengetera olw'ebusimbi n'osowerera obutasa mu nkola pulaani z'amazofuna wandiba omwavu olw'okubeera y'endowooza yo budde omala bungi olowooza ky'olina okkola obulwadde bwo kwekwegaya n'otakitandika kusoboka ow'ennyonyi enjogera y'abaalemwa mbu ema we yagerezaako n'alemererwa bajjajja baagera nviirimbi tezikiza empalaata siganga bwe baseka bali bunira b'olittiza sirabanga bantu baamukisanga mmwe kunfuna bakutuma mperekera kesi yonna n'ogisattira kiwuugulu yanyaga ku mbaga ye linda ebirala akatali kabbe ne b'oligasula mulyango gu nali enyumyenya embaga ya kiwuugulu nali enyumyenya okamayokuba musango eyabbira nti ensawo y'omusamiza eggalama omwali ebitundu by'omufu nali enyumyenya embaga ya kiwuugulu nali enyumyenya okamayokuba musango eyabbira nti ensawo y'omusamiza eggalama omwali ebitundu by'omufu omusiru okola ekyobusiru ogumu guti kiba kizibu nyeera alwana n'ayongera kati nakiwuugulu nyigunya sekitontome obubbi bwe mulimu ogw'omutwe ye gwe yakenkuka katono nnyo tuddako ku kinnya ky'ebukoddomi era n'alekebwawo ng'amaze n'okumenyeka kiwuugulu poliisi ye yamugjawo wali waliwo akatamivu k'okukyalo ka mulonkoma yasibayo ku poliisi engeri y'obuwiikisi ng'erindirira be yabba okujja bamuwonere nazaala ne sezaala we tebaabiwanvuya bwe wabula mulumiriza poliisi n'emuyimbula asaana okusabira nnyo kumpi n'okulokoka bwe yakoma we yatandikira olwamuyimbula kiwuugulu yaswalaswala lwawasembaga omugolo okubuuka ku kituuti n'anyaga ensawo omwali ebitundu by'omufu takimanyirako ensawo y'omusamiza oli jjajja galaba ebyali bimuguddeko kiwuugulu luli eno mu maaso ga mukyala we tebyamuwoomera mu kumuwooyawooya maama tosiba ngugu kwe kumusimba karawumu n'avulumula ng'akoze ekisobya abeerako awo ne byasuubiza n'alangirira n'embaga mangu agimukube ne bazadde b'omuwala n'abawa embuzi okubagatta engwala n'engumi ze baafuna ku lw'omukaaga lw'embaga awo tuli kati abantu baabisindisa bigere ebyokulya okunywa mwenge bigere kasese ne sikiriti nyabo be baana baali wali kyali kijjobi kaali bangi n'abakaadi abataayitwa mu mwagira omusamizi oli jjajjagalaba yali amaze okusaddaaka akaana kaakamya ng'era ebitundu by'omufu ebyatambula nabyo yali abitadde mu nsawo neyeeyu n'embaga ng'era asuubira okuvaawo mangu kaamala okulya olw'ebyokunywa ebingi ebyaliko kuli n'amusimba ecupa y'akasese gy'omanya ennene kuva lwe yagitandikako teyawummuza olwakala n'ekyaddakawo kwali kwebaka kumbe kiwuugulu alabye ekisawo ky'ebbali n'atuma katunkuma atera akimubbireko yali enyumyenya embaga ya kiwuugulu yali enyumyenya okamaya okuba musango bwe yabbira ate ensawo y'omusamiza eggalaba omwali ebitundu by'omufu yali enyumyenya embaga ya kiwuugulu yali enyumyenya okamaya okuba musango bwe yabbira ate ensawo y'omusamiza eggalaba omwali ebitundu by'omufu eyakaliddeko omwoyo mulondo baagera kizaala nkenku ekiwoomako otasobamu ne katunkuma ensawo yagibbawo mpola n'agitwalira kiwuugulu eyagikukulira musajja we tutamanyi nti byakukulira bitundu bya mufu omuwera omwana wa kamya omuganga saawa mwenda endigi bwe yamwamuka n'amagama g'ekisawo kye nga takirabaku yali alina akumira mukka na kusirika bw'oba gwe obitandika otya nti nzibiddwa ensawo eyayonoonyebwa asanga bwe yeetunuulira kiwuugulu amala okukweka ensawo akomawazine embaga yaggwa ku nkyolwa abantu baamuse nze nsigaddeko kiwuugulu n'abaaluganda lwe poliisi yajja n'embwayayo ye ditekita ng'ejja ewunyiriza ezuula omuntu wa kuli ani yali amusaddaasa atalina kisa mu kisenge kya kiwuugulu embwa mwe yasibira okusumulula ogusawo nga mulimu omutwe ogw'oli omwana wa kamya chintu cha kuwaza na kamuwali Ato yogera bishingo lina nechiziti Chihukuru ya sangi vanga kanda kibera Nsawo jia bine bijiri mubishi Yasoka na geza kaone yega ilira Tiensawo na jibirwa subi ntimuri mwechidia Olabe mbwe gova wachue mpatari mediva Poliso voji wadeche tere kusanyue Ya mkuna kogo kutomu anawaka Na kuri ogo kubuko kwa pisto nego na ula Omula muziwe mkono pio matini Kwe kumusindika karabali nze kutiwa Banange bintu byotamanyi tegeza ngako Kabe mkwano gobi kukwaso biteleki Nemunye nina kwa wakale chintu kutuma Nambiru aerini mwamanya bibi ya mugendera Itawane giri mbintu hivyo tunajimanya Uli awoza mkumira kwa sali mkwe wonya Naba tujua batika kwa mbere tawe batyo Ya sabda kolio mutufu jeje garaba Yeri la butala teria mugamba owai Ebi beteri ala jebuvane jebukoma Mafubu kabataga na koroba mubiulira Aberu mumuli ya mamba yonone chika Kati familia ya chivuguru nebajikufuma Mkutu sobu iso ne musa sobu tadayu Masimula magamba antitunyikirokola Ewangale wenye segwanga ya kono Mufumbia ganda salambu akalala kuma Yanyi minye maga ya chivuguru Yanyi minyo kamala